Sisi wanachama chama flani hapa nchini, wala mapolitician. Sisi ni wanaharakati, tunasimamia reality. Uongo keep quiet. Hatuhitaji mwongozo wa speaker. Sisi tunatiririka. Bla bla tumezichoka. John Black hapo na skika. Finally useni Utaji wa maskini ni kuhaso kwa makini. Crack a head, never back down. Kufeli mitihani, siku feli maishani. Ile limu sikimbi, kumbatie, itumie, ikutoe. Darasani, sizubaye, pambana ujikomboe. Singizi ni masikini, ukatae. Aliye juu, simgoje chini, juu kwa juu, mtimbie. TS always win,
TS always win.
Yes, nakiri, Tanzania nchi tajiri. La unyonyaji umekithiri, viongozi kawana bari. Ameshiba, situ na njaa. Maisha bora kwa mtanzania. Yamekuwa maisha bora, kwa safu familia, wana tupotezea. Uchaguzi kikaribia, wana tokezea. Wana tibiwa India. Sisi tunatibiwa tata Tanzania. Tanzania
Sisi wangu kio, kesho huanza leo. Nichi ndo kio, yangele kupitia kikoo. Usisa hau na mabuyo na mateo. Usiacha mbatea kwa msala upitao.
Sa huwa original. Kuwa original. Kuwa
Kila itapo leo, peni funguo peo. Mapelipo mafaa kila kona kwa mana. Kwa kili, tunatatua vimea. Usifosi matukio, mabaya, kake so. Fanya mazuri, eba na ndio, play your part smart. Usichoke kaza, mwanzo misho. Haina tamati, usiishi maisha show. Keep it OG, tengeneza jala, sio msala. Kwa masela kita, umo nifala. Siku ukiwa na matatizo, nani atakusaidia? Usiwe kikwazo kabla kutenda fikiria. Matatizo mizazo, hivyo mnatugoshia. Ujinga ni gunia la msumari. Menga kukusudia, ubaye ni atari. Usiige, maisha ya video. Kuwa original. Funguwa peo, wana mdogo keep it real.
Usisho
natu
kio, kesho huanza leo. Nichi ndo kio, yangele kupitia kiko. Usisa hau na mabuyo na mateo.
Usisahau ulipotoka kisa fame uliokota. Hata siku kidonoka wa nyumbani watakokota. Kumbuka ulivyosota hadi ukataka kukoka. Na standardized ties kama lija mwana mboka. Every day is a new day, la best day ni payday. The victory defeat and I did it on my way. Hustle hard, live it true, then you better pray. Na matatizo yake zidwe funga take away. Ini automatic, mathematic or robotics. The flip flows, zina rock ama acrobatic. Easy hit flows. Call it volcanic when I go static. Check effects when I'm panic. Wengi wanna feel kukosa creativity. Na tena wanna share ku spread negativity. Positivity ni nguvu sababu hakuna dignity. Na ndo bana na papa na kufesi vizingiti.
Usisho natu kio, kesho huanza leo. Nichi ndo kio, yangele kupitia kiko. Usisa hau na mabuyo na mateo. Usiache mbatea kwa msala upitao.
Original. Kuwa
Tanzania ni jina tu, nchi ni wewe. Changes ni wewe, jielewe.
Kuwa original. Kuwa original.
Usisho matuki
original. Funguo bell singers in maisha ya bidea.
Usisho matuki. Usisho matuki.